Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambe to boggi jangde faandu hala Mamadou Sama Sikou Diam nyalli sakra heedibe. Bulire humni de kabaru ndiam fuddi kanyo yuputi ngolon ndiam bara selingi ndardama gonbe dande mayoji fiire dabereji dunke en hawalu dalike banga bondaji ndiam. Datire tati ngodi mali hankasen tama leedi mali fi dabereji nawtrade hono umden ido nuku jaru sembe chaldi jawabu dunke en le journal meden. Sarabe hewbe men nalda sukabe ciudi yalla be dorade famadou fina tawaji ka nono jogabe be do sukabe jugal mun en nawaki yo eli yawtere meden zoom sur di mun seme kawrji amen hande kikide alal bare 19 août 2024 bismillah sakram den no talata re kenyen tat e saputatu uto woni ko gumbe na rubinde ngaji muudi selinge udita yo eli lam sika sufat ben hunde wambe binde sanne jogi jodi be sere ma den ma be dan mayoji in niger ngo den no ka non gulirde humni de kabaru ndiam hukki tajural wide demben dabareji fiyama yalla pati bonandaji e kabaru mudum alisiise wonke ben kede fasango umar wagole usman nyalbuli
le communicobe kollitiwide bafe jena be uttitale odo barasi be bi idum le imadraji ko gonde wadde ko nayri bangal haybudi ndiyam meje de seku jara kanyu lami dido golleji
lorsqu'on lâche
sine men joppiti ndiyam dan men kay bando illa do bamako do wonno ko jogaji kulbeni de ana segu e motti sine men yottake wona do hulbeni men udda do selenge do tiagal mudon men udita yidum golle barkantaku mon tidalla fu watta do mudon bangal yolo ngoji
tawedi wido wi jamaade juddin hakkilaji mudien fu yimbel wombe motti yoru kanye segu hakkilaji mudde jottaaki honno ndiyam dan wondi e natirde sembe no
sanjire bien fo
gen won ko ndiyam mayango fuddi dokkude watta joni o ka tafon yidum ndiyam toboji non kamiden kulido yordo do nabgul ndiyam mayango edin wawi wadde bonandaji allani renata himbe ndiyam dam nabbi tatteji fu do motti do himbe ana kuli do nabgul ndiyameji fu buri wombe sere mayo nabgul ndiyam dam bonande ka fu waday tafon ka ko lati fu edon wembini tan hikande
ka bonni nande
kanko noddirti adraman sanogo andan do kabar hawaluji wiso dedo bafi uttama kasaraji wala fuko matele hen sinaso won dati di jamar de rewayi
kanto va ouvrir les
sini bafere uditama bandian am yopite dun ana wabe edude ndiyam mayongo yeso barasi o dun wajibi non joni se yollo ngoji ngadi e ngadai fu dun fu edun fawi do ndiyam to joni o le barasi o
ti du barage
o don dal do kabar hawalu o hollitil uttinde bafede dun latto sababu so ndiyam dan nata le leedi mali ndi kanye leedel do mayongo sekata
saka ma tudu haklay modu kawle banga bam ab facebook kanu x un twitter kiddo o alal bar handi sapona je hon ko kanko maître mam ben mohammed ali bacili yidi e jiji o bangal ben commune jobo ngalure bamako de don commune won tribunal commune jobo ngalure bamako don wakko jono ko kabar yu febalu ka bangal o do ben yido gol e jiji o kanko min sirkido kanyo avocat mali maître bacili nanga massa nyande jetti juillet 2024 sabi wadi hello e denago leedi ndi fadi makko ben yimbe ardibe tot sapo politique du wobbe dun nawno na udano no fed be do fuf na jeda e fedelu lende alliance politique 31 mars 2024 fandi kabarudi mbiyan limta gol ndemobe kanyo dun gese fuddi nyande welbe wattume 2024 yalla be do famu do kabar mudu keddano fostango usman nyali buli e mum noto sende buf
Seku Koulibaly woni hoorejo sambre d'agriculture Koutial e wi makko gol limtugol beedan yirwere mabbe
imade munno yo hebude jateji kany andude adadu remobe kany gese dum wala mine remobe hebude kuleji dimi kandi
remobe gondine wiide o golle faabato be sanne le golleji mabbe bangal demal e yottinde faandaji mabbe Umar Hammadun demo gondo tumbuto
yaamoto audi kertanado woni ton non dum wori ngalla engrais ngaji dun e kabaruji demal kewdi yu hono kartal e juude men nafamuna ana mauni san
o golle puddo lay lewru me hitane 2024 samanko ana wondi etadu de koyde woni ko holti wide horebe sambre d'agriculture Seku Koulibaly woni horje sambre d'agriculture Koutiala
farde dungu golleji di kanno waddede kadi taadi yo tiidala heddi humani be dun kabaru no leydi ndi wori dun yo tiida
holtinde wi joni arande faare mo pabire milliard nga jegon sefa do di golleje windugol bangal remobe
bangal ben nyalom hertanago nyibe nyande sappo yidido auto yembinado ben nyande altenerende kanko marjam pelgon ko ne do kabar mun kedo festango umra bagalu
fesotaama yimɓele ko heewi fuu ñiiƴe ñiibiɗi kaaja ñiibiɗi ko nafata ko ana mawni sanne ley laddeji ɗi. Non kanko lieutenant colonel Modibo Konaté laamiɗo osé fore no hollitiri wiide o wattu joni oɗo ñiibi ɗi durata ɗo ana haani hay biyete sanne.
Actuellement au Mali,
wakkati joni o le Mali ne woodi ñiiɓi 316 les région ŋaji Douanza, Tumutu e Buuni. Gidaali fewde e majji yo huɓɓugol yiite ley laddeji kutteji waytere wakkati e ko nande mum
ji au changement climatique.
Kanko Gawsu Berti andanɗo kabaru ha waluji o hollitiwiɗe jalliñi ɗi jahatana kane wattude koyɗe muɗe no tiiɗalaji ɗin guuri ñalawma hande o le leydi Mali ndi.
Stopper le braconnage les agriculteurs
hadde masimbinali ɗiɗo dabaji heɓtakama wiide ndemoɓe no naata e ley ɗiɗo nokkuji heɓtaɗi yalla heɓa ɗon ndema. Ndenno honni baasi immike hakkunde ɓiɓe adama e ñiiɓe ana hani jamare nde rentine haybugol e jogola ɗiɗo nokkujiɗi
ses réserves et des ressources naturelles.
Ñiiɓi ɗin jiyamale nokkule kewɗe le leydi ndi misalu le laamu konna ɗum laatiki sababu so yimɓele woɓɓe an toon hakkillaji muɗen immi.
ɗiɗo wattuyiɗi men lettiɗe Mali ɗi ana mbiyan hasindina sanne wonade leyɗo hono Burkina e Guine. Ndenno tama leydi ndi fi dabareji nawtorade hono ɗiɗo nokkuji no haniri yalen ɓeɗor faamu kanko Adama Mayga mbiyan to mo radio Benkan ko hani Imran Kilou Mayga keɗum fastango Oumar Wagalo.
waroɓe fiide e nokkule ɗe no wajuɓe dañankoɓe jogi laamu koɓɓe ɗon kane wadde immadraji yalla nafa ana heeɓe ɗe ɗeɗo nokkule piruɗe ballon. Ɗum waɗi so immadraji ana kane waɗede tawede ballon ana fiya fo nokkule ɗe kewa yimɓele ɓe jotto toon fa kewa. Soɓe gaɗi noon miɗi miilo koɓe gatti e ɗeɗo nokkule piruɗe ballon fo ɓe kemtan cogguji muɗum. Suudu humunino kabaru birki sembe calɗidirdo heɓan ley hen nafa ɗum won suudu ndugnodite direction national des sports.
Studio Tamani projet mo fondation Hirondelle ɗo Mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radioji Irtel mo faawamun itira Union Européenne e kañe e leyɗe Danemark, Suisse, Royaume-Uni e kañe coopération espagnole.
yewtere meɗen noon palan yuɓdu mbiyan taade fi ɓamgol carte biométrique won seedi ɓen haalɓe kabar muɗum to Muti Masina yelimane e kajjuli kañi diire keɗen fof tan ko Ali Cissé.
nemaga carte sero folo ne taranafe ko amana folo nearesen
heɓay cartol am biométrique tafom yumɓo inde am gendarmerie to waɗa ana heɓa lebbi jeegom joom ila nem ka mi wirfaki to min ka mi heɓi cartol am biométrique moccuɗo tiɗɗala fuu mi mata hen. Neɗɗo mo inde muɗum yuɓɓina de commune urbaine direy a waɗan jami garmi kewɗi caggal oɗo carte a heɓata ɗum laabi nayyi min gaɗa jami garmi ɓe mbiyan kam carte o walaɗo min e yimɓele woɓɓe waddi oɗo recensement ɓe keeɓi heɓude carte maɓɓe ngam min kam mi heɓay kanko faham mi anda fuu hoɗum saabi ɗum. Domugol ngol timmata fa heɓa oɗo carte waɗi so yimɓe hewɓe kañum en ka tampinta hoore mumen immade fa
tewtayamoja.
yewtere meɗen zoum sur amfafa ne yowi dow mbiyan vacance ɗe sukaɓe hewɓe gaɗata le cuuɗi mbiyan diska noon tawi kam wiide ɗum yata fecca gattielaji yogaji keɗɗana ko heɓan laali tangare do fostango Ousmane Nyalibouli.
Alassane neldi ɓiɓɓe muɗum ɗiɗon wuuro muɓɓen yaade wadde wattu hedde mammiraɓe muɓɓen eɓe jotto ɓe sukaɓe puɗɗi lanodirade hono ɓe jogerte soɓe ji goggi ɓana ƴogo ana watta ley looɗe beete janggo mum fuu wattu pumari duude e mira cawti nokku o fadde mabɓe hokkede buuru e café mamiɓe hokki taniraɓe muɗum mboyri. Ɗum hayɗiniɓe ɓe sukaɓe ena lanodira yalla kamɓe dokka ɗum na goɗɗo wattu bottari yetteke ɓe sukaɓe gallunkoɓe ɗiɗon ana gondi ƴewde ko woni leleyal ngal ɓe taykitege maafe o ana seedi e maafe luje on wattu duɓe cali ñamde ɓe mbajimbini mamiɓe waddanaɓe ñiiri ɓurdi ndi welde a wayltinde nokku e wowtude wurde ley gelle pamare wona ko yaafi ka sini a jaɓi a faman ko heewi caggal mum.
Sagi wattu katten kabaruji hannde mitonna mbawɓe mbiyan kabaruji amen fof dow mbiyan kumna fo e mbiyan whatsapp ɗum woni 75 99 76 19 mbiya dow bammal amen manggal e kañum ɗum facebook men kuna fo yo 37 321 maire mere noon ka famɗi fof ɓuɗɗi noga e tawe téléphone joomum ɗo seeɗa yewtere meɗen magasine.
Saraɓe babbiraɓe e inniraɓe oɗo ɓataki onon woodani
oɗon kaani jogaade hakkille martingol kumpa wargol aduna suka moɗo. Suka moɗo ana haani jogaade talkuru jibinirdu.
Martinde kumpa jibbingol suka moɗon yo huunde mawne no yo golle du ɓinguyleydan kaaku.
Martingol kumpa wargol aduna suka moɗo yo hakke makko arande sabi iɗum uɗitanamo damuɗe kewɗe.
So ni suka wala talkuru jibbingol suka o jattake e ley sariya leydi
talkuru jibinirdu ana heɓe mere mere to meri to.
Soni so saraɓe martinay kumpa jibbingol suka muɗum en ana haɗa suka o naadde lekkoy e wattuji garoji.
So saraɓe martinay kumpa wargol aduna suka o wawa hude heƴoji cellal o heɓata ɗu moƴƴereji kewɗi.
Ande wiide saraɓe heɓuɗo ɗerewol jibbingol suka muɗum ana heɓire e wattu lewru wotur.
So o wattu welnima on ja'an yeeso sariya ɗum wawi ɓande wakkatuji kewɗi ittugol buuɗi ɗum ana wawi tawede hen.
Martinde kumpa jibbinde suka muɗum yo ɓeydandemo laawi kewɗi e gurnam makko
ɗum yo ɓataki direction national de l'état civil dow gollidal UNICEF
paaɓe biɗo jawdi agence italienne pour la coopération au développement.
Yewtere meɗen hannde yo Kamaru Thialla yowi ɗum ndu min deeɗi ɓattodirɗi sanne ɓeɗolen ɓeɗol famu keɗo kam si tour heɓene du fostango min e Alsisi yo en kewi jaam.
Min kaa so gonga o mi landinaki no feewi ele hoore am fewde e majjum. Miɗo jondiruno heɓude suka goɗɗo ka ga wiide ɗum latto no yaawiri ka ɗum juhi kam. Mi santanaka no sanni wakkati mi ɓammi reedu ka senne. Mi heɓi tiɗɗalaji yogaji wakkati no ɓammi reedu cilɗiɗo bane. Mo arande radio o kanko e mi ragel makko ngel amilam ɓe fuu ñalawma gooto ɓe piine. Ɓe fuu du asaweere ɓe dima kulle maɓɓe fuu kamɓe waddata
tout ensemble.
Ɗum ɗo e seeda fuu kaɓo debbo goto hono kanko hewɓe ana ley oɗo alahaali e wi dunke en ɓeygu ɓattodirɗi yoko wattu hakkunde moniraɗo e miniraɗo o na ley lebbi sappo e jetti docteur yeeyam mayga yo gynécologue o daalike rewɓe ɓe ɓeygu mum na ɓattodiri sanne. E wimakko rafi ñamduji wattu kabaru muɗum na wawi sambinde samminngol reedu e kañe jiɓɓingol illa yonaali
pour la mama
innamaɓe o ka e ɗum tampina ɗum sanne saabi hinnagol sukaɓe kañe gulli ji goɗɗi gatteɗi ɗe galle to ñamdu nafoomo e hoore ana fanɗi ko heɓata ɗum. Reedumo ɓamata caggal muɗum ana wawi bonude no yawiri na ɗu no taaɗiri na sato e hoore ɗu o ɓeynam tawi wakkati o yettaki. So debbo waɗi deeɗi ɓattodirɗi ɗum hani immade yettoade sur doctorore yalla mo heɓa faaba muya kañe cafaje nafoomo
yo alahaali mo heɓata rawɓe yogaɓe saabi teddirgol séraji dina madun tawangal ka noon docteur en lolliɓe pédiatre gondaka fe kabar muɗum. E wi docteur Amadou Diara docteur heccuɓe to Sisref commune 4 Bamako suka on hani wuttude muynude yalla bato naata e farati tiɗalla ñamduji
torda ko ɗum wawi yettinde suka mo o tawata ɗo o ni woni o naɓiram caggal yirwere muɗum bangal calɗi reedu ndu o ɓamata caggal so o ɓeyni ana wawi laatade sababu suka mo o ɓeynata caggal muɗum o laato tuskel na du ñaw ƴiƴam nanga ɗum moƴƴi ni woni so debbo ko a ɓammi fa ɓeyni ana hani ko naftoro kulle mbawɗe laatade sababu fato ɓama reedu kase ɗum yalla mo heɓa hokkude suka makko o endu fa lebbi jeegom. So wona leɗɗe ko suka o windente leɗɗe ɓaleɓe fuu o hana hokkude ɗum. So reedu wondu ka o heɓi ɗum tawi goɗɗo o entaka mo han jokkitade hokkude ɗum endu fa han fa o heɓa lebbi jeegom. So oɗo sarti hiɓɓi fuu so o tewta hokkude suka o kulle goɗɗe ɗe wawi
ñamdunutrition
sifaji finatawa ɗum na wodi yalla faabade inniraɗo o e suka o yawtude kaɗo tiɗalla ittoɓe leɗɗe ɓaleɓe to tomiña e bankas cefike dow kabar muɗum
dima tigi
rewɓe hewɓe ɓe deeɗi mumen ɓattodirta ana yetto kam mbiɗe faabo ɗumen mine hokka ɓe leɗɗe ɓaleɓe nafoɓe sanne hono zaban kañe gunje ɗeɓe mbawi lotirde suka o fati ɗum yettinamo torda ɗum suka mo jogui juuɗe makko inna o hoore kañum ndu ana hokke ko muɗum
omo sofanti sege
tawane dunke en cellal jeeli yo famingol huncine hoore ɗum foof caggal ɓeynugol koɓe mbajoto yo nawtorade haybugol ɓeyngu kañe muynugol sato foof ɓeydade ɗiɗo sifaji ɗi wan holtiɓe ɗum ɗo no sambina saɗɗa ammodirɓeɓe